Buli olumu ennaku luno luyimba lulwo, buli aweddemu essuubi teekako owulire, buli awo tomanyi kyakkola wakoma dda. Munnange oluyimba luluno mukwano Mukama afaayo, yadde olinga kinja ku ttale kye basula. Katonda wakisa tagenda kulinya, tagenda kukulekayo nga bali bonna we bakola. Ekigambo kyayogera kitasa, kiwonya endwadde mu myoyo egyalwala. Kigala n'essuubi bwe kyekwata, kikyo naawe kitwale atere kyesike. Nze mulinda n'okusinga babakuma ekiro, bambe balinda butya wabeewo ekitangala. Naye oyo yabukeesa era yabuziya, naluno lunaku lugedde bulijjo kyewalinda kituse.
Oh, chicos de